mama na mi uwi I ain't got no mula La bujeri bafunu wamba na mi uwi Angizazi nizo weze jani mai Sing I ain't got no mula Sing shota gente utenga Ay I ain't got no mula Sing shota gente utenga Sing shota gente utenga La bujeri bafunu wamba na mi uwi Angizazi nizo weze jani mai I ain't got no more.
Ufuna siyekalini, okay. Vele sengiplakile, bay. Ezami zodidela ukhesi. Mina ngifuna ukubheka ungitshela. Funa mina noma ufuna imali yokukuthela. Ngiyaxolisa mangiyawutholise. Ngiyakubonisa wena, ngiyasihlobisa. Othi ngibamba upeace. Ngicela ungangididisi. Don't rush, take it easy. Wena ngithejikiza. La siphile impilo, ngiyashibizwa. Mama ungakwati nezama udubhari. Vele ijubhane lisesandleni. Ngile ntwana ezokhombisa idubane. Uzokhala uzongibiza isiguma.
Ayy. Labo Jerry bafuna ukuhamba nami uwi I ain't got no mula Labo Jerry bafuna ukuhamba nami uwi Angizazi ngizokwenza njani mai I ain't got no mula Sengishoda ngento yokuthenga Ayy I ain't got no mula Sing shota ngento yokuthenga Labo Jerry bafuna ukuhamba nami uwi Angizazi ngizokwenza njani mai I ain't got no mula Labo Jerry bafuna ukuhamba nami uwi I ain't got no mula
More music at imenati.com.